Pinde sinibingelele nonke lapho nikhona ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu.
Once again, we'd like to greet all of you, wherever you are, in the name of our Lord Jesus Christ.
Sibonge futhi lelithuba uNkulunkulu ngomusa wakhe asipha lona lokuthi sizwe izwi lakhe.
And we thank the Lord for his grace, for this opportunity that he grants us to hear his word.
Noma ke sesiya emaphethelweni enkonzo zethu zabasha.
Even though we've come towards the end of this youth conference,
sithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke asifundise khona kulezi insuku.
We want to thank the Lord for everything that he's taught us during these days.
Cizelele futhi ukuthi ntamba manje sinenkonzo futhi ngo 7 ebusuku kusho ukuthi kuba yona inkonzo yethu yokugcina enkonzweni zabasha.
We just like to mention or remind you again that this evening at 7 we'll have our closing service for this youth conference.
Ngakho ke sibonga kakhulu kuNkulunkulu nabo bonke akade belalele nani ekade nizwa lembiko kwangathi uNkulunkulu angakwenza kube nethelo ezinhle empilweni zethu.
And we thank God for each one who could tune in, who could receive these messages, these services, and we just trust the Lord that it will be a good fruit in your life.
Shukuthi sizovula ngomthandazo.
We'll open in prayer.
Emva kwalokho sicele omunye wabasha uEsther Graff ukuthi azosicobelela ngalokho okusenhlizweni yakhe.
After that, Esther Graff will share with us something which she has in her heart.
Bese ke emva kwakhe nje bese sidedela uGideon Pereira wale eGauteng ePitoli ukuthi asedlulisele umculo noma umbiko ngomculo.
And then we'll allow Gideon Pereira to pass on a message in song. He's there from Pretoria in Gauteng.
Bese ngisazo buya ngisukume ngizela emva kwaloko sesiyobe sicela esijwayele ukubiza ngokuthi umalume uJustin ukuthi kube uyena osipha lokho uNkulunkulu akubeka enhlizweni yakhe.
And thereafter I won't get up again, but we'll hand over to the Lord's servant to share with us what the Lord has laid on his heart.
Ngakho akangicela umfowethu ukuthi asihole ngomthandazo.
Shall we open in prayer?
Ake sithandaze.
Lord, what a wonderful opportunity we have now to, as it were, sit at your feet.
Nkosi kwethuba elihle kangakanani esinalo manje lokuthi Nkosi sizwele nathi njengalabo kade behlezi enyaweni zakho.
We heard about Mary that she chose the better part, that portion which no one could take away from her, that she sat at your feet.
Sezwa ngoMaria ukuthi yena wahlala enyaweni zakho, wakhetha leyo ndawo ongeke kube khona umuntu oyithathayo kuyena.
And Lord, may it be that wherever we are now, that we shut out everything else and that we are shut in together with you.
Nkosi, lapho sikhona kwangathi uNkulunkulu singasusa noma ikuphi eduze kwethu okungasiphazamisa, kodwa sivalele ndawonye sibe kanye nawe.
And that we'll give you an ear that we may hear what the Spirit says to the churches.
Bese ke Nkosi silalele lokho umoya okushoyo emabandleni.
Amen.
Amen. Sho ukuthi sesoshiyela kuEsther emva kwakhe ke besiza umculo.
So we'll hand over to Esther and after that we'll hear a message and song.
Afternoon. It is wonderful to see how the Lord puts things together. kuyisimangaliso ukubona uNkulunkulu esebenza ehlanganisa izinto.
Just yesterday I read a devotion from Charles Spurgeon.
Zolo nje lokhu ngifunde inkonzo ngo Charles Spurgeon.
And he spoke about this topic, fighting the good fight.
Naye ekhuluma kabanzi ngalesi sihloko esikhuluma ngokulwa ukulwa okuhle.
And he said, look at the Lord Jesus. Remember that he has won the victory on the cross and that your old man also found its end there.
Wayesesho lamazwi athi bheka inkosi uJesu yayilwa lempe siphambanweni yayinqoba.
And by looking at Jesus' victory, we too can have victory.
Nathi uma sibhekisisa kabanzi indlela inkosi uJesu yanqoba ngayo, nathi singaba abanqobi.
Now, I just want to share about a certain Goliath in my life.
Nami ke ngifisa ukunicobelela kabanzi ngoGoliath thizeni obukhona empilweni yami.
And that Goliath is discouragement.
Lo Goliath obukhona kimi beku ungaguquzeleki.
I struggled with a certain sin and would already be discouraged when just the temptation came.
Bengikhathazekile ngesono esithize njalo uma sibuya ngizwe lengiphela amandla.
And there I want to know we need to discern between temptation and sin.
Ngakho ke simele ukwazi ukuhlukanisa phakathi ke kokulingwa nesono.
One of my counselors once said, the temptation comes, it's like a bird that flies overhead and he drops something on you.
Umlungisisi wami ke wayebeka ngalendlela indaba yokulinga ukuthi kufaniswa nenyoni ethi mayifika indize ekhanda lami kube ngathi khona nje ifika ikushiye ekhanda.
If you wipe it away quickly, it's fine. But if you start pulling it apart and playing with it, that's sin.
Kodwa ke lokho okushiwa ile nyoni uma nje uzokusula ngokushesha kulungile. Kodwa uma uzodlala ngakho lokho ukuthinta ukuhlolisisa ziyonakala izinto.
I knew I wanted to serve the Lord, but there seemed to be no victory.
Bengizazela mina enhlizweni yami ukuthi ngiyafuna ukuyikhonza inkosi, kodwa ngizwele ngingenakho ukunqoba.
Last year during one of the services, the preacher said that if you don't have the power to overcome sin, you're a dead fish.
Ngonyaka odlule kwenye yezinkonzo umshumayeli washumayela amazwi athi uma uhluleka ukunqoba isono kusho ukuthi ufaniswa nenhlanzi efile.
And I knew I was that dead fish.
Ngazazela mina kahle kamhlopheke ukuthi mina leyo nhlanzi efile.
I had no victory.
Ngangenakho ukunqoba.
I wrestled with God, and young people seek the Lord and wrestle with him.
Ngabambana noNkulunkulu. Bantu abasha ngifisa ukunikhuthaza ukuthi nikhuthale nibambane noNkulunkulu.
Don't give up.
Ningalilahli ithemba.
The Lord is there and he wants to help us.
Ngoba uNkulunkulu khona futhi uyimisele ngokusiza.
It was during the June youth services last year. I went upstairs into the room.
Kusho ukuthi ke ngeenkonzo zangonyaka odlule kuJune yilapho ngakhuphukela khona ekameleni eliphezulu egumbini lami lokulala.
And I had this song in my heart. Dir fehlt wo noch der Friede. You are still lacking peace.
Nganginalo mhlabelele enhlizweni yami othi namanje usashoda ngokuthula.
And the chorus says, O dass du würdest glauben, du würdest Wunder sehen. O that you would believe, you would see wonders, miracles.
Ikorasi lithi ke lokho ozokubona uyokholwa ngelinye la.
I wrestled with God and God had mercy on me.
Ngabambana noNkulunkulu, uNkulunkulu waba nomusa kimi.
It was as though he said, I have called you by your name, you are mine.
Kwangathi usho lamazwi athi ngikubizile ngegama lakho, wena ungowami.
And I have loved you with an everlasting love, that is why I have drawn you to me.
Ngikuthandile ngothando lwaphakade nokuyingakho ngikudonsele kimi.
These verses came into my mind.
Leli vesi ke ilona elifikile engqondweni yami.
Later during that youth services we watched the film Christiana's Pilgrimage.
Uqhubeka kwesikhathi kulezo zinkonzo zabasha zangonyaka odlule sase sibuka ke leyo film uChristiana.
And I realized how much I was like Mercy.
Ngase ngiyibonela mina ukuthi ke ngifana kangakanani ke nomusa.
I had those doubting castles in my life.
Kwakukhona lezo ingqinamba ezazikhona empilweni yami.
I did not trust God enough to overcome.
Ngangingamthembi uNkulunkulu ngokuphelele ngendlela yokuthi wayengangingqobela.
I was full of doubt, legalism, and uncertainty.
Ngangigcwele ukungabaza nokungathembi kahle nokungabi nesiqiniseko esiphelele.
I was a person full of fear, fear to do the wrong, fear to miss the mark, and fear of not getting to heaven.
Ngangiwumuntu owayeyangamelwe ukusaba, ukusaba ukwenza okubi, ukusaba ukugudluka emgomeni, nginokusaba nje okwakungengamele.
But the Lord doesn't intend us to live such a life.
Kodwa uNkulunkulu akasibekelanga ukuthi siphile impilo efaniswa naleyo.
He wants us to fully trust Him and rely on Him for every step we take.
Ufuna simthembe ngokuphelele kuzo zonke iy'nyathelo esiyithathayo simthembe.
For as it is written in Ephesians 1 verse 19 to 20.
Njengoba kelisho iBhayibheli encwadini yabase-Efesu isahluko sokuqala indima yeshumi nesishiyagalolunye kuye kweyamashumi amabili.
He has been given all authority in heaven and on earth, and he wants to help us.
Unikeziwe amandla emhlabeni nasezulwini, unawo futhi amandla ukuba silekelele sinqobe.
The Lord is there, and we must just trust Him to overcome.
UNkulunkulu khona, simele ukumthemba ukuthi uzosinqobela.
We cannot overcome by ourselves or by our good works.
Asikwazi ukuyinqobela thina ngokwethu noma ukunqoba ngemisebenzi yethu emihle.
The battles in my life aren't over yet.
Izimpike empilweni yami ayikakapheli nokho.
And I think there'll be battles till the end. We'll be fighting and striving for perfection.
Futhi ke ngiyaqonda ukuthi izimpi izoba khona zize kuze kube sekupheleni ngilwa ngilwela ukuthi ngiphumelele.
And when the temptation comes or we fall, the accuser is there trying to discourage us.
Uma ifika iyilingo siyithole sesiwa, ummangaleli wethu uyafika asithena amandla.
He wants us to stop fighting.
Ngoba inhloso yakhe ukuthi ke siyeke ukulwa.
And I've realized with myself, when I lower my guards or I'm just busy with the things that I have to do, maybe just sitting at home, I get discouraged easily.
Ngaqonda futhi ukuthi uma nginganakekeli lokho okufana nezivikele empilweni yami, ngimatasa nokunye ngikwenza mhlawumbe njengemsebenzi, yilapho engithola khona ngiphela amandla kalula.
And I've realized what helps me is to get out, to talk to someone, visit someone, or do good to others.
Kodwa okungisizayo ukuthi ngiphumele ngaphandle kube khona umuntu engikhuluma naye bese futhi ngiyalekelela abanye abantu ngezinto ezithize.
That I see the needs of the next person and try to help the next person.
Ubone idingo zomunye umuntu bese uzama ngawo wonke amandla akho ukuthi umlekelele.
And we should strive to live a life poured out for others. We need to have that burning in our hearts for the Lord Jesus.
Simele ukuzama sifuzule ukuthi silwe silwele ukuthi nabanye banqobe sibe naleyo mpilo yayo kuKristu ibonakala empilweni zethu.
The comfort zone is a dangerous zone.
Ukuba ntofontofo ke kuyindawo enobungozi kakhulu.
When discouragement comes or any other Goliath, we need to fight.
Uma kufika lokho kusiqeda amandla noma kuma Goliath phambi kwethu, simele ukuqhubeka silwe.
And I just wanted to pass on some weapons that helped me to fight.
Ngifisa ukumcobelela ngezikhali ezithize nami ezangisiza kule mpe bengibhekene nayo.
One great encouragement is songs.
Ukuqala njengakwazi ukunikhuthaza ngakho amaculo.
And often it's the old hymns that encourage one.
Ihlabelelo ezayihlatshelelwa kwakudala ziyamlekelela umuntu.
My counselor once said, when the temptation comes, sing.
Umlungisisi wami wangitshela ukuthi ke uma sifika isilingo, hlabelela.
And just the other day, we sang a song at home and it said, yes, when the temptation comes, start a victory song.
Nasekhaya ke kwavela ukuthi ke uma sicula, uma mhlawumbe sifika isilingo, cula icula elisho ukuthi ke ukunqoba kusendleleni kuseduze.
And also, young people, treasure God's word in your heart.
Bantu abasha, zindlani nigcine izwi likaNkulunkulu ey'nhlizweni zenu.
Hold on to his promises.
Bambelela kuyithembiso zakhe.
Another thing is to write down what you've experienced with the Lord.
Okunye futhi okusizayo ukuthi ubhale phansi zonke izinto ohlangabezane nazo uNkulunkulu ekusiza kuzo.
When discouragement wants to come, I go back and see what the Lord has already done for me.
Uma kufika lokho okuzama ukungiqeda amandla, ngibuyele emuva ngibheke ukuthi uNkulunkulu ikuphi angisize kukho nganqoba.
And I can draw strength out of these experiences and verses that I've written down.
Bese ke ngimunca amandla kulokhu kunqobe ngaba nakho, ngiphinde ngimunca amandla nasemavesini bese ngiyanqoba.
And then also go for prayer and have fellowship with the saints.
Okunye futhi ke hamba uyofuna umthandazo bese uba nenhlanganyelo nabazalwane.
And strive to live a pure life.
Phikelela ukuphila impilo engcwele.
Stay close to the Lord Jesus and learn to hear his voice.
Sondela enkosini uJesu uyifundise ukuzwa izwi lakhe.
I was blessed on the KSB website. There are old sermons from Reverend Stegan.
Ngibusiseke kakhulu ke kwiwebsite yala kwasiza abantu emishini lapho kukhona izinkonzo zababa umfundisi.
And there's one that's the title is Come After Me.
Ukhona ke enye yeyinkonzo enesihloko esithi ke ngilandele uze emva kwami.
And he speaks about hearing God's voice.
Lapho kukhuluma ngabakabanzi ngokuzwa iphimbo likaNkulunkulu.
And also don't always look at the difficulties and failures.
Futhi ke ungagxili kakhulu kulokho okukhlulayo ubheke lezi zinto ezikunikeza izinkinga njalo.
I realize often I look down at the difficulties or the sins and the troubles, and that discourages me, but the Lord wants us to look up and trust him.
Ngaqonda ukuthi kaningi ngiye ngibheke mhlawumbe ukuhluleka kwami nengqinamba neyinkinga, kodwa lokho akungisizi, kodwa uNkulunkulu ufisa ukuthi sibheke yena, sithembe yena.
We need to look up to the Lord Jesus, who is the author and perfecter of our faith.
Simelwe ukuthi ke sibheke yena uJesu ewumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu.
And the Lord Jesus said himself, or he prayed this prayer, Father, I do not ask that you take them out of this world, but that you would keep them.
Inkosi uJesu yasho lamazwi noma yathandaza lomthandazo othi, Baba, ngikhulekela ukuthi ubakhiphe ezweni, kodwa ngikhulekela ukuthi ubagcine khona ezweni.
We live in this filthy world.
Siphila kulo lelizwe elinokungcola.
But we do not have to be part of this world. And I want to end with two verses. The one is from Joshua 1:9. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go.
Qina imisibindi ungapheli amandla ngoba uNkulunkulu wakho unawe noma ikuphi lapho uhamba khona.
And the other verse is from 1 John 5:4.
Elinye litholakala encwadini yokuqala kaJohane isahluko sesihlanu induma yesine.
For every child of God defeats the evil world, and we achieve this victory through our faith.
Wonke umntwana kaNkulunkulu uyanqoba ezweni lobubi. Konke lokhu kunqoba sikuthola ngokukholwa.
Thank you.
Siyabonga.
In the hour when guilt assails me, on his gracious name I call. Then I find the heavenly fullness, Christ my righteousness, my whole. All my song when standing yonder shall be Christ my joy, my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all. In the night when sorrow clouds me and the burning teardrops fall, then I sing the song of patience, Christ my brother and my all. All my song when standing yonder shall be Christ my joy, my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all. In the day when this immortal shall fling off its mortal thrall, then my song of resurrection shall be Christ my all in all. All my song when standing yonder shall be Christ my joy, my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all. This shall ever be my anthem, Christ my glory, Christ my all.
Thank you very much.
Sibonge kakhulu.
Especially also to the young lady that was speaking.
Kakhulukazi ke untombazane lo osuka la obesanda ukusicobelela ngobufakazi.
It's wonderful if God does something for you as a young person.
Kuyisimangaliso ukuthi uNkulunkulu kube khona okuhla kwenzela khona.
And it's something you don't forget.
Kube yinto futhi ongeke uyikhohlwe.
And it's something you carry into your old age.
Kube yinto ohamba nayo uze ufike inyelele ebudaleni.
Young people, I appreciate and I'm thankful unto the Lord that I can stand here.
Bantu abasha ngiyabonga futhi ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba lokuthi ngime phambi kwenu.
But although I often feel sorry to the people that have to listen to me, because I don't like listening to my own voice either.
Ngizwela ubuhlungu kwabantu ekumele bangilalele ngoba nami kaningi angizwisisi kahle noma ngithandisisi ukuzwa iphimbo lami.
But I must say something which really struck me these days.
Mhlawumbe mangasho nje okungihlaba umxwele kulezi insuku.
You know what it is?
Yazi kuyini?
Thulana umsindo bafana. Ehlisana umsindo. Hawu la kuthula tu. Akuzwakali. Hawu kodwa siyabona ngalokho inhliziyo yethu hawu kodwa bengcono igcwele iholo. Kodwa hayi siyanikhumbula basha.
Usually we say keep quiet boys. But now there is no need for us to say keep quiet because the auditorium is empty. But anyway, we miss you young people.
Kodwa siyacela la ukhona thulisa inhliziyo yakho uhlale uhlale du ungakhulumi dedela uNkulunkulu akhuluma nawe.
But we beseech you wherever you are that you may quieten your heart, sit down and pay attention, allow the Lord to speak with you.
You'll bear with me if I have to if I share with you things that are on my heart. Along this theme, fighting the good fight. Let us pray. Lord, we've heard and are blessed by what you are doing. We heard about singing and a joyful heart that sings.
Sizwile ngokucula nangale yonhliziyo ethokozayo mayihlabelela.
We thank you for your young child, that young man that was singing. May his life be such.
Siyabonga Nkosi ngomntwana wakho obesiculela engathi impilo yakhe ingafaniswa nalokho.
Now we pray that your heavenly blessing will rest upon your word.
Manje Nkosi siyakhuleka ukuthi sibusiso sakhe esivele ezulwini sinamathele ezwini lakho.
Amen.
Amen.
1 Timothy 6 verse 12.
Zoqala encwadini ke kaThimotheu yokuqala isahluko sesithu.
Fight the good fight of faith. Lay hold of eternal life to which you were summoned and for which you confessed the good confession of faith before many witnesses.
Incwadi kaThimotheo yokuqala isahluko sesithupha indima yeshumi nambili. Yilwa ukulwa okuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kukho, wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi.
Our life, you could say in a nutshell, is a life of fighting the good fight.
Mhlawumbe uma ungakubeka nje ngokwemvelo, ukuphila kwethu kungazuthi ukuphila kokulwa, ukulwa okuhle.
But you know, these days I had to read an interesting word.
Kodwa ke kulezi insuku ngifunde indima ebinohlonze kakhulu.
Because you can become so busy with yourself and fighting this and fighting that.
Ngoba ungayithola usumatasa nezinto eziqondana nawe ulwa lokhu nalokhuya.
But the Lord said, if you draw and come to me.
Kodwa ke ithi Inkosi uma usondela usondela eduze nami.
And you rest.
Bese uyaphumula.
You will be saved.
Uzosindiswa.
You hear that?
Ngabe uyakuzwisisa lokho?
There's time for everything.
Gonke kunesikhathi
sakho. Young people, there's time. You are young. This is your best time.
Bantu abasha nisebasha lesi kuyisikhathi senu.
God created you for this time.
UNkulunkulu wakudala ekudalela sona lesikhathi.
But I heard these days,
kodwa ke ngizwile ngalezi
zinto. The best time of a person's life,
ukuthi isikhathi ke esihle empilweni yomuntu.
Believe it or not,
uyakholwa lokhu noma ukholwa.
Isn't when you're young.
Yilapho usemncane.
Hayi, uma usemncane.
Oh, sorry. Hayi, uma usemncane.
But it's between 60 and 70 years old.
Kodwa ke yilapho usuneminyaka eyishumi nesithupha ewu 60 noma ewu 70.
So if you're young, no. Your best, if God keeps you, your best part of life is still lying ahead.
Kusho ukuthi ke mawusemncane uNkulunkulu egcina ukuphila kwakho kuqhubeka kusezo kuhle kuwe.
So young people, this theme is relevant to the time we live in.
Bantu abasha lesi sihloko sifana ncamashi noma siqondene ngqo naloku kuphila esikuphila kulesi
sikhathi. The time when you think you can be at ease. When things are going easy, that's the time when you've got to be on your guard the most.
Esikhathini lapho izinto zihamba nje kahle kube ngathi ungaphumula kube ngathi konke kuza kahle kodwa yilapho ekumele uqaphelisise khona.
Jacob fought the good fight. He wrestled with God.
UJakobe walwa ukulokuhle wabambana noNkulunkulu.
And friends, young people, if in these days you wrestled with God, by His grace, you will come out of it with a blessing.
Bahlobo bantu abasha, kulezi insuku uma ubambene noNkulunkulu uyophuma kuleyo mpi uthwele izibusiso.
I pray that.
Lokho ke ngiyakukhuleka.
Lord, may this time be a time of blessing and a help to me.
Lokho ke ngiyakukhulekela ukuthi Inkosi lesi sikhathi ngaba isikhathi esihle kube isikhathi esinezibusiso empilweni yami.
And God, as we heard this morning, He comes in ways you least expect it.
Njengoba zwileke ekseni ukuthi uNkulunkulu ufika ngeindlela ongayilindele.
But the question is, will I leave these days, these hours, like Jacob with a blessing?
Kodwa kumbuzo uthi ke kulamahora kulesi sikhathi ngabe ngizohamba nginesibusiso njengoJakobe na?
Now there's something also on my heart which I thought I would like to mention today.
Kukhona okunye okubekekile enhlizweni yami engicabangile ukuthi ke ngizokusho namhlanje.
And that is somebody that's also dear to my heart.
Omunye nje othandekayo enhlizweni yami.
About whom we've heard a lot.
Esisizwe ngaye kaningi.
And that's Miss Lydia Dube. And we call them Aunt Umkulu. That's how we grew up, and that's how we know her. She has many names. But that is what a child of God should be like. Something to everybody. I remember, I don't know how old we are. I think we were 13 years old. I was. My parents put us in the back of a canopy of the buggy.
Lapho ke abazali bethu ke besifaka ngemuva evenini.
And we traveled to visit this lady, Aunt Umkulu, who was very sick.
Sihamba ke siyovakashela ke uAunt Umkulu owayengaphilile ngaleso sikhathi.
And you know, there are certain things in your life I don't think you'll ever forget.
Uyazika ukuthi ekuphileni komuntu kunezinto ongelulu ukuthi uyikhohle.
But I remember, as a family, we're standing together in the room, and in the corner, God's child was lying.
Njengomndeni ke sikhona lapha egumbini, kodwa ke ekhosombeni umntwana kaNkulunkulu wayicambalele khona.
And what a privilege we had, and up till today, I say the same thing. From that time, God used her in our life. No wonder. No wonder the devil is all out. And from that time, all out to destroy her. She asked God, she pleaded with her, said, Lord, if I go back, which I'm prepared, but then keep me there, there'll be nothing between you and me.
Wakhuleka kubaba uNkulunkulu wathi inkosi uma ungibuyisela ukuphila kwami ngigcine ngingahlukaniswa nawe.
And God said, and the Lord said, I will do it.
Inkosi yayisithi ke ngiyokwenza.
And the Lord kept her and has kept her till today.
uNkulunkulu wamgcina kuze kube kalokhu
samgcina. No wonder the world, no wonder the devil hates her as she does.
Akumangalisi ukuthi izwe noSathane kungani bemzonda kangaka.
When the Lord was on earth,
lapho inkosi yethu Jesu sahamba
emhlabeni,
why keep her demons?
They said something which he warned them to the uttermost. He says, you never ever say that I've got an unclean spirit.
Basho amazwi athusayo wabayala uJesu wathi ningawasho lawo mazwi kimi ukuthi nginomoya
ongaqondi. Because they blamed him for what he was doing.
They
hated him. That's why they said what they said.
And
today, the child of the Lord is called different things. She does different things.
Namhlanje umntwana kaNkulunkulu ubizwa ngawo wonke amagama kuthiwa wenza izinto ezithize.
But God has kept his promise.
Kodwa uNkulunkulu nokho
kept her till today.
Usigcinile isithembiso sakhe wamgcina.
She's gone through many, many difficulties.
Udlule emzimeni obuningi.
But where are you who have been blaming her? Where are you today?
Kodwa ke wena obugxeka ngabe ukuphi namhlanje?
What has happened to your life?
Kwenzekene ekuphileni kwakho.
Stop speaking about others when your own life isn't close, not a patch to what she is.
Yeka ukukhuluma ngabanye uma nokwakho ukuphila kuvele nje kufanele nokuthi akulungile.
Now listen.
Lalela kahle.
Listen, young people.
Lalela
kahle. If you want to follow the Lord with all your heart, there are things that you will have to meet up, otherwise you are rubbish.
Bantu abasha, uma uyimisela ukulandela uNkulunkulu ngokuphelele, kunezinto ozohlangabezana nazo. Uma kungenjalo, kusho ukuthi awinto yalutho.
And when you look at her life,
uma ubheka ukuphila kwakhe,
then you have to think about these words.
Umele ukucabanga ngalamazwi.
Hell does its worst with the saints.
Isigogo senza ubunzima baso kubazalwane.
You hear that?
Uyakuzwa lokho?
And you know what makes it worse? As when the devil uses Christians, so-called Christians, to do it.
okuvele kube nzima kakhulu yilapho uSathane esebenzisa abazalwane labo ababizwa ngabazalwane ukuthi benze lokho.
The rarest souls have been tested with high pressures and temperatures.
Imphefumulo elungileyo isihlolisisiwe kaningi ngokushisa nangeyivunguvungu.
But heaven will never desert them. Heaven will never desert a person in that situation. Even if it gets hot, unbearable, God says, I will not forsake you. These days I was driving up to the platform, and then a song came to my heart, which I must have heard it how many years ago, 30, 40 years ago. Suddenly the song came.
Bengishayela imoto nje ngiya lapha phezulu, kwase kuvuka iculo empilweni yami, iculo mhlawumbe engalizwe eminyakeni engamashumi amane edlule.
Which says, God sits on the throne. He will never forsake his own.
Iculo lithi uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sakhe sobukhosi futhi ngeke azabashiye abangabantu.
The finest jewels are most carefully cut.
Lawo madayimaneke amahle asikwa ngokucophelela.
They are carefully cut to become of great worth.
Asikwa ngokucophelela ukuze ezoba umsebenzi omuhle.
Young people, it's easy to hear. It's easy to hear these words, but you go through it. Will you be able to bear it?
Bantabasha kulula nje ukwezwa lamazwi, kodwa ngabungakwazi ukudabula kukho lokho, ngabungaphumelela na?
And the hottest fires try the most precious metal.
Umlilo oshisayo oshisa ngezinga eliphezulu iwona ocolisisa insimbi.
Trials and hard places
inhlupho noma inhlupheko nomnzima
are needed to make us press forward.
Ziyadingeka ukuze sizosiqhuquzela ukuthi ke siphikelele phambili.
As difficult as it may sound,
noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani,
and how unreasonable it is,
mhlawumbe kube ngazuthi nje akuqondakali,
but the things that seem to want to destroy us,
kodwa lezo zinto eziza zizosicekela
phansi, are the very things that make us strong and to push forward.
Izo zona lezo zinto ezisiqhubezela phambili isiqini.
And to make us even more determined to follow him.
Ezisenza futhi ukuthi ke siqonde sikwazi ukumlandela.
And that is what we've learned from Aunt Mkulu.
Yilokho ke sifundile.
She never came in her message where she's been discouraged and she can't anymore. It was the opposite.
Yilokho sikufundile kuAunt Mkulu umehlangabezana nomnzima ubengaliphosi ithawula.
What the devil uses to try to destroy our lives, God uses to uplift us.
Lokho kusetshenziswa uSathane ukucekela phansi impilo zethu, uNkulunkulu usebenzisa khona ukuthi akhuphule impilo zethu.
Do you understand why the fires are hot?
Uyaqonda ukuthi kungani umlilo ushisa?
Why the devil hates her?
Uyazi kungani uSathane emzonda?
Why the devil has tried to destroy her?
Uyaqonda ukuthi kungani uSathane ezama ukumcekela phansi?
Simply because she's a jewel in God's hand.
Ulula nje ingoba uyilelo pharele elisesandleni sikaNkuluNkulu.
Sorry, but I have allowed me to say that because so many things get said, so many things get thrown at a person, but you never ever have sat down with that person in front of you and ask her opinion. You just hear the rubbish from others. You spit yourself rubbish, but you don't know why. How?
Ngivunyelwe ukuthi ngikusho lokho kaningi abantu bayakhuluma indaba bangahlali phansi nomnikazi wendaba bezwe kuyena indikimba yendaba kodwa bathatha indaba abazizwa ngaphandle.
Oh, how many people maybe will end in destruction where their life will become dung because they were listening to rubbish of others.
Bangaka abantu impilo zabo eyizogcina ekuchithweni abazophenduka bafane nomquba nje ngenxa yokuthi abalaleli lokho okufanele bakulalele.
When Sven Stegen, God spoke to him, he says, Sven, with that which has entered your ears, you are going to hell with. You hear that? And that which has entered your ears over this time, are you going to go to hell with it? You like it or not?
Uswen Stigen, watu unkulunkulu kuyena, swen. Lokho okuzwile ngeyindlebe zakho ikona okuzokuthatha kukuse sihogweni. Lokho okuzwayo ikona okukuse sihogweni.
And we say to Aunt Mkulu,
sithi kuantu omkhulu,
carry on.
Qhubeka.
Carry on to win the prize that the Lord has set before you.
Qhubekela phambili uwine leyo prize uNkulunkulu ayibekile.
You've gone through much hardship and fires.
Usudabule emdzimeni obuningi nomlilo omningi.
But may God help you and carry you to the end.
Kodwa uNkulunkulu engathi angakuthwala aqhubele phambili kuze kube sekupheleni.
That was on my heart, which I would like to have said to her, and she was hopefully listening.
Yilokho bekusenhlizweni yami ebengifisa ukusho kuyena, ngiyathemba ukuthi ulalela.
People that are chosen by God.
Abantu abakhethiwe
uNkulunkulu. If you hear Reverend Stegen's life, you find they have to go through things which you wouldn't even dream of.
Abantu abakhethiwe uNkulunkulu uma uzwa ngobaba umfundisi badlule inzima eyintweni eyinzima ongacabanga ukuthi ungakwazi ukudabula kuzo.
Today I'd like this afternoon I'd like to look at this whole thing of fighting a good fight maybe from a different perspective.
Kule ntambama ke yanemhlanje ngifisa ukubuka lesi sihloko sokulwa ukulokuhle mhlawumbe kolunye uhlangothi.
So much has been said these days.
Kuningi osekushiwo kulezi zinsuku.
Then you wonder to yourself now what must I add?
Bese uyayibuza ukuthi ngabe mina kuphi ke sengizokujobelela.
Maybe it's easier to start.
Kulula futhi nokuqala.
It's maybe easier. I'm trying to ukuthi kulula.
Mhlawumbe kulula.
But allow me just shortly to share with what is on my heart and how I looked at this.
Ngiyacela ningivumele nginicobelele okusenhlizweni yami ngendlela engiyibuke ngayo le ndaba.
Fighting the good fight of faith.
Ukulwa okuhle kokholo.
This word faith, even before we knew about this, has been moving my heart in these last few weeks.
Leli gama elithi ukholwa belinyakazisa impilo yami kulezi zinsuku ezidlule.
Because the Bible says it's your faith that overcomes the world. Your faith overcomes the world.
Ngoba lithi iBhayibheli ukholwa kwakho okunqoba izwe.
So what type of faith do we have?
Ngabe ke sinokholwa okunjani?
Does it overcome? Or are you overcome?
Ngabe lokukholwa kuyanqoba noma wena uyanqotshwa?
1 Corinthians chapter 10 verse 13.
Sizovula kwabase Korinte bokuqala isahluko seshumi indima yeshumi
nantathu. I've got the amplified Bible so I think it explains it a bit more than just the normal word.
Ngine humusho ke le amplified lichaza kabanzi.
For no temptation, no trial regarding and enticing to sin, no matter how it comes or where it leads, has overtaken you and laid hold on you. That is not common to man. That is, no temptation or trial has come to you that is beyond human resistance and that is not adjusted and adapted, belonging to human experience.
Abase Korinte bokuqala isahluko seshumi ivesi leshumi nantathu anifikelwanga ukulingwa okunjengokwabantu kepha uNkulunkulu uthembekile ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzela indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala.
But as God is faithful to his word and to his compassionate nature, and he can be trusted not to let you be tempted and tried and assayed beyond your ability and strength of resistance and power to endure. But with the temptation, he will always provide the way out that you may be capable, listen, and strong and powerful to bear under it patiently.
UNkulunkulu uthembekile ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala.
It's a wonderful word.
Kuyindima.
No wonder he gives you the ability and the power to be able to fight the good fight, which is humanly impossible.
kuyindima le enohlonze evezayo ukuthi uyawathola amandla okulwa izimpi okube ngazuthi ayilweki.
Often when you go through temptation or go through things in your life, you think you're the only one. But you know what? God says never, ever. You're never the only one. There are others. How many others that have gone through what you are going through?
Kaningi uma udabula eyilingweni mhlawumbe uzucabanga ukuthi wena wedwa kodwa uthi uNkulunkulu akunjalo baningi nabanye abasuke bedabule kulingweni.
And so I will try and just mention two or three different points this afternoon about temptations.
Ngizozama ukuchaza kabanzi amaphuzu akhuluma ke ngokulingwa kule ntambama yanamhlanje.
There are so many things you could say, so many things you can think about.
Ziningi izinto ongazisho futhi ziningi izinto ongayicabanga.
And that's your homework. Take that sin. Take that thing that troubles your life. Take it. Look at God's word. Look it in the mirror. Leah, what does God say about that thing? How can you go about it?
Lowo ke umsebenzi wasekhaya ngikunikeza wona. Bheka kabanzi izilingo zakho noma isono bese uyibuka ngesibuko esiyizwe kaNkuluNkulu uhlole ukuthi ungakwazi kanjani ukudabula kuzo.
These days from the beginning we've heard about immorality, living a loose sexual life, whatever it is and whatever men it is. That God hates it.
Kulezi insuku kusukela inkonzo zabasha iqalile besizwa kabanzi ngokuphila impilo engalungile maqondana nezocansi.
That's why we heard Reverend Stegen say God destroyed this world, this earth, because of that sin and part of it.
Ingakho ke zwile ubaba umfundisi esicobelela ukuthi uNkulunkulu uyalichithizwe ngenxa yaleso sono.
And that's a thing that we've heard from the beginning. That's a problem amongst the people, especially young people, but not young people, even old people. Old people. Old people suffer under the same thing.
Njengoba ke zwile kusukela iqalile inkonzo ukuthi yona nkinga abantu abasha ababhekene nayo kodwa akusibe abantu abasha kuphela ngisho nabantu abadala banenkinga efanayo.
But God promises us. The Lord promised us. He says it'll come. Temptation will come. It'll come your way. But he says you will get the power, the strength to endure and to overcome.
Kodwa uNkulunkulu uyasithembisa. Uyasithembisa ukuthi izilingo zizofika, kodwa uzosinika amandla ukuba siphikelele, sikwazi ukunqoba lezo zilingo.
Young people, you know what? It's when you face difficulties, when you face these temptations.
Bantu abasha, niyazi ukuthi ngaleso sikhathi nibhekana nalezi zinkinga.
You know what? They make you strong. They make you more determined. There's no place to say I give up for discouragement.
Lezi zilingo bantu abasha izona ezikwenza ukuthi uqine asikho isikhathi sokuphonsa ithawula uthi wena uyahluleka.
In 2 Timothy 2 verse 22. 2 Timothy 2 verse 20. Easy. You will always remember 2 2 2 2 2 2 2. Then you know Timothy. Okay.
Ncwadi kaTimotheo yesibili isahluko sesibili indima yamashumi amabili nambili.
You see, you can go home. You can do your own homework instead of running around and looking at TV or internet. Take God's word, study it, hear what it says.
Uyabona nje umuntu omusha ungathi mawusekhaya uyifundele kabanzi izwi likaNkulunkulu ungabi matasa noma bona kude mhlawumbe ube matasa neinternet.
Shun youthful lusts and flee from them and aim and pursue righteousness.
Kepha balekela izinkanuko zobusha ujonge ukulunga nokukholwa nothando.
Many years Reverend Stegen said, and I still remember up till today, he says, you know, there's one sin where you've got to remove yourself, one sin that you've got to go leave, and that is when you're faced with lust.
Kaningi ubaba umfundisi esicobelela esho ukuthi kukhona isono nje sodwa kumele masiku usibalekele isono seyinkanuko.
Physically, you've got to remove yourself from that place or not even to go to that place. And you know exactly where it is.
Ngokwenyama umele ukuthi usuke kuleyo ndawo la sikhona baleke uyiqhelelanise naso.
Oh, may the Lord awaken in us a desire, a yearning for a clean, pure heart. That's the time. That's the time when you can say, no, I'm going.
Ngathi uNkulunkulu angasipha inhliziyo enokulangazelela ukuthi siphile impilo emsulwa, siphile impilo engcwele.
He says, you flee from these lusts.
Balekela lezi inkanuko.
But you know, that's not enough.
Kodwa ke kwangathi lokho akwanele.
You can't remove something without replacing it.
Awukwazi ukususa okuthize bese kungabibikho
ukufaka. When you leave a vacuum, that thing will come back, let me tell you.
Leyo nto iyophinda ibuye futhi.
But by God's grace, the Lord can fill that vacuum in your life.
Kodwa ke ngomusa kaNkulunkulu, uNkulunkulu angakwazi ukusigcwalisa. Kodwa umele ukubambana naye.
It's not just an easy walk in the park.
Akusiko nje ukuhamba okulula epaki.
It costs you everything.
Kukubiza ukuthi ukulethe konke.
It costs you to go on your knees and admit your fault and your evil.
Kukubiza ukuthi uye emadolweni uvume ububi bakho, uvume ukuhluleka kwakho.
Paul says to Timothy.
UPaul uthi kuTimotheu.
He says, Timothy, flee from those things in your life. Flee, have nothing to do with. Don't even come close to it.
Uthi uPaul kuTimotheu, Timotheu baleka. Cela empunzini ungasondeli kulezi zinto.
But he says, pursue righteousness.
Kodwa ke uthi jonga ukulunga,
which can mean what is good, right living, conformity to the will of God in thought, word and deed.
Ongasho ukuthi ke ukulunga, ukukholwa, nothando nokuthula kanye nabakhuleke
enkosini. Immediately it gives you an answer. It can help you.
Khona manjalo uma uyifunda le ndima kube ngathi uyayithola impendulo.
Instead of filling your mind and filling your eyes with evil, take his word. Take his word, which is him himself, and let him speak to you.
Esikhundleni sokuthi ugcwalise ingqondo yakho namehlo akho ngezinto zobubi, thatha izwi likaNkulunkulu libe isikhali.
Man will live by revelation. Revelation from God. When God speaks to your soul, that is when man springs to life.
Abantu baphuphuma ukuphila ngesambulo esivela kuNkulunkulu. Lapho uthola isambulo esiphuma kuNkulunkulu, uthola ukuphila.
And then Paul says, Timothy, aim at and pursue faith, love, peace, which means harmony with others, and in fellowship with all Christians. You hear that? In fellowship with all Christians. Not in Komayitlayotwa. You're a cow that eats alone. You always go alone. Maybe your name is that. You're unknown. You are known by that. In Komayitlayotwa.
Besethu Timotheu, jonga ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nabakhuleke enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Kusho ukuthi kubalekile ukuhlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu, ungabe umuntu ohamba yedwa.
You see, God says, in that which you've got to go through, I will give you a way out. Why doesn't he do that? Why can't God help you out? What does it mean of your life? What does it say of your heart?
Uthi uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa udabula kubuphi umnzima, ngiyokwenzela indlela yokuphunyuka. Kungani uNkulunkulu engakwenzela indlela yokuphunyuka? Kwenzakalani enhlizweni yakho?
Remember, the person that you feed, the old Adam or the new Adam, the person that you feed in your life will become the strongest.
Kumbula ukuthi ke loyo muntu omphakelayo ekuphileni kwakho, ngabe uAdam omdala noma uAdam omusha, uyena ozokhula nonophala empilweni yakho.
There's time to sit at the feet of our Lord Jesus Christ and let him speak to you. Let him help you in that situation. And we've heard it this through the young lady that spoke, how God helped her out, how God was with her. Why? Because she sought him. She desired him.
Kubalekile ukuhlala ezinyaweni zikaNkulunkulu, uzwa amazwi afisa ukwakhuluma ngawe, noma ukwakhuluma nawe, njengoba zwile ngosiso befakazi ukuthi kuyalekelela ukuhlala ezinyaweni zikaNkulunkulu.
A person can say a lot, but do your own homework. Sit down and contemplate. think a little bit. Think about these things. Pray about them. And you'll be surprised what God can show you.
Kuningi umuntu angakusho kodwa ke awuzenzele wena umsebenzi wasekhaya uhlale phansi uzindle ngalamazwi ujule uthandaze phezukwawo uNkulunkulu akwambulele.
As David, he took 5 stones to overcome and destroy Goliath.
Njengo David wathatha amatshe ayisihlanu ukuze ezokwazi ukunqoba anqobe uGoliath.
So it's God's grace. Alone, but with his help, that will able to make us overcome those temptations.
KuMusa kaNkulunkulu kuphela onamandla okusilekelela ekutheni sikwazi ukunqoba lezo
yilingo. No wonder the Lord in his prayer said this.
Akumangalisi inkosi uJesu emthandazweni wayo.
Help me.
Isho lamazwi angisiza.
He says, you pray. Pray and ask the Lord to keep you from falling into temptation. You hear that? You hear that? It's something which even John Bunyan helped him to go so far to write that book. He said, the Lord taught me to pray, to ask of him, to ask and plead of him, keep me from falling into temptation.
Amazwi ashiwe inkosi athi khuleka ukuthi ngigcine ungawi ekulingweni. Amazwi futhi alekelela umbhalo John Bunyan owaphumelele ukuthena abhale incwadi esebenzisa wona lamazwi athi ke khuleka uNkulunkulu akugcine ungawi ekulingweni.
Maybe our prayer life is not even lukewarm, is cold. No wonder we find ourselves in these situations.
Mhlawumbe impilo yethu yomthandazo ifudumele mhlawumbe nje intukuntuku okuyingakho ke siyithola ke sikuloku kukholwe sikhona.
Martin Luther, if you read his life story, had many, many hardships, faced many difficulties, temptations.
Uma ufunda kabanzi ngempilo kaMartin Luther, kuningi ahlangabezana nakhe empilweni, umnzima ahlangabezana nakhe.
He says, you do the following. This was just his advice.
Kodwa ke wathi yenza lokho kulandelayo okuyiyalo evela kuyilesi.
You pray to the Lord continually.
Ethi thandaza kuNkulunkulu uphikelela ungayeki.
When the revival started amongst us young people, that's a thing the Lord taught us. He taught us specifically in all you do, you pray continually.
Lapho imvuselela iqala phakathi kwethu abantu abasha, uNkulunkulu wasitshela ukuthi thandazane nikhuleke ningapheli.
Whatever you do, start with a prayer.
Qala ngomthandazo.
It's when we don't pray, that's when we make the most mistakes.
Uma singathandazi yilapho senza khona amaphutha.
Is your life like that, young person? No wonder you are drawn by anything this world offers you. There's nothing, there's no fight, no resistance.
Ngabe ke umuntu omusha impilo yakhe injalo. Akumangalisi udonseke kalula nje eyintweni eyikhona eziningi ezikulomhlaba.
And then he said, second point.
Iphuzu lesibili.
He says, don't be often alone.
Iphuzu lesibili uthi ungavamisi ukuba inkomo edla yodwa.
Inkomo idla yodwa, that cow that eats alone, the lion goes for that one. Understand that. Always grasp that. If you are one that always wants to be alone because of your rottenness, that's why you want to be alone.
Qonda lokhu kubambisisa ukuthi leyo nkomo edla yodwa ihlaselwa kalula ibhubezi. Uma ufuna ukuhlala wedwa ngoba ufuna ukwenza nje izinto zakho.
That's why the fellowship of believers is so important.
Yingakho ukuhlanganyela nabazalwane kubalekile.
That's why it's so important to be able to sit with God's children or God's child. And able to spend time and talking about the things of the Lord.
Yingakho kubalekile ukuthi uchithe isikhathi sakho unabantwana bakaNkulunkulu nikhuluma kabanzi ngezinto zikaNkulunkulu.
The greatest sins that a person commits and is able to do is when he is alone.
Isona umuntu esinzima akwazi ukusenza ikaningi usenza lapha yedwa.
The mind of man grinds the worst thoughts that are available to human mankind Why? Because he's alone.
Ingqondo yomuntu ikwazi ukujula ihlazi icabange izinto ezonakele ngenxa nje yokuthi umuntu usuke ehleli yedwa.
And then he says, third point, he says, you work hard.
Iphuzu lesithathu uthi sebenza kanzima.
Work.
Sebenza.
Use your strength God has given you.
Sebenzisa amandla owanikwe uNkulunkulu.
Do your best, he says, with all your might.
Yenza ngakho konke okusemandleni akho.
That will keep you.
Loko
and help keeping you.
Kuzogcina uyohlala ugcinekile.
That's then you will have no time to do and think about rubbish.
Ngeke uzube naso isikhathi sokuthi ucabange ngayo yonke imfucuza.
Taught his children. One of his children is my wife.
Sorry.
My father-in-law.
Oh, kusho ukuthi ke
umkhwewami, umkhwewami. Wafundisa ingane zakhe. Esebasencane. Wabafundisa lokho. He says, "Hört mal, beschäftigt euch, arbeitet mal fleißig, dann kommt ihr nicht auf dumme Gedanken." You hear that? He says, "You work." He said to his children, that's how they grew up. You work. There's no sick person. If you're sick, it doesn't matter. He says, "You get up, you work. It'll keep you from many stupid and foolish thoughts."
Washo lamazwi enganeni ethi ke sebenzani kanzima nisebenze noma ngabe kuthi uyagula uphilile zama ukusebenza ukuze uzogcineka ungayitholi uyimbandakanye entweni engasile.
One day a child of the Lord came to me.
Ngelinye ilanga umntwana kaNkulunkulu weza kimi.
He was troubled by sexual things in his life.
Wayekhathazekile ngempi yeyinkanuko
zokwenyama. And he was using his own body as a tool to do it.
Wayisebenzisa umzimba wakhe ewenza ithuluzi lokufeza lokho.
And one day God came to him.
UNkulunkulu wafika kuye ngelinye ilanga.
God came to him. And he says, listen.
Wangitshena ukuthi uNkulunkulu wafika kuye wathi lalela.
He says, you listen now. If you do that thing once more, you hear? You hear what he says? You do it once more, then it's tickets. It's the end of your life. You hear what God said to him? Once more. He found that woman, he saved her, and he says, you sin no more.
Inkosi yafika yathi kuye, umuke waphinda nje wayimbandakanya naleso sono okokugcina. Okokugcina kuyobe sekuphelile ngempilo yakho. Njengoba inkosi yasiza lo wesifazane yathi kuye, hamba ungabusona.
You can do your own homework about it.
Ungazenzela ke na umsebenzi wakho wasekhaya ngalena.
Read God's word. You'll get more than what you think.
Lifunde izwi likaNkulunkulu kuningi ozokuthola kulona.
Another point I had to think about.
Elinye iphuzu engicabange ngalo.
And that's stealing.
Iphuzu lokweba.
Stealing.
Ukweba.
It's a thing that troubles young people.
Nokuyinto ebaphatha kabi noma abaxakekile ngayo abantu
abantu. I remember as a child we had a shop 50 meters from the house.
Ngiyakhumbula siseyingane sasinesitolo nje esithebuqa mama
mosukwini. As a young boy you knew where the little tin was of your mother.
Use umfanyana komncane wawazi kahle ukuthi ke isiqoqoqoqo semali sihlala kuphi.
And you know what, at that time 5 cents you could buy something like that. All right? Something like that. It was one, 5 cents was worth 50 rand maybe.
Ngaleso sikhathi ke umu nozuka wawukwazi ukuthola izinto eziningi uyithenge wawungafaniswa no 50 rand uzuka ngaleso sikhathi.
And then one day I went and took 50 cents.
Ngelinye ilanga ke ngahamba ngayothatha isihlanu.
And that was my mistake.
Kwaba yiphutha
lami. When I got to the person serving at the shop,
uma ngifika kulo wayidayisa esitolo,
he said, "What? 50 cents? This can't be true. Where does this little boy get 50 cents? And you know what? It caught me out red-handed. I didn't think that far, you see. I didn't think that far. But 50 cents was a red robot to that man. And he knew this child, impossible that he can have 50 cents.
Umdayisi kesitolo wayesengibamba ngokuthi ngabe lo mfanyana omncane usithathaphi isihlanu. Kwayilambe libovu lelo elimenza ukuthi ke angisole abone ngathi khona ukushaya amanzi.
In Ephesians 4 verse 28.
Incwadi yabase Efesu isahluko sesine indima yamashumi amabili nesishagalombili.
Let the thief steal no more. You hear that? Let the thief, your young people here. He says, if you're a thief, then steal no more.
Kuthiwa owebayo angabe eseba.
But rather, let him be industrious, making an honest living with his own hands, so that he may be able to give to those in need.
Kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokwabela osweleyo.
So when you start fighting that good fight of faith,
mawuqala ke ulwa lokho kulwa
okuhle. This is the answer.
Kokholwa yile impendulo.
May Christ forgive you.
UNkulunkulu akuthethele.
You start a new chapter.
Qala manje iphejeli.
He says now you become industrious. You work with both your hands. Work till your sweat drops.
Kodwa ke manje uPaul uthi sebenza. Sebenza ngazo zonke izandla zakho zombili, usebenze kanzima.
And you know what? You always think you in need. That's why you steal. You think I need it. Now Paul says, forget yourself. You work and the first thing you do is give to those that I need.
Lento kaningenza ukuthi webe yiloko ukuthi hayi nginesidingo lokhu ngiyakudinga. Kodwa uthi uPaul usebenza khona uzokwazi ukwabela laba abasweleyo.
And so that fight starts.
Leyo mpi ke iyaqala.
The old things I'm can't. It's impossible. I'm poor. How will I get it right? Paul says, now you get up. Use those hands God has given you.
Uthi uPaul ukuze unqobe lokho okudala obekukhlula nalokho okuhlupheka, uthi sukuma, sebenzisa izandla uNkulunkulu akuphezo.
To overcome laziness for many is a very, very difficult thing, but you've got no choice. You've got no choice. If you want to overcome, Paul says, then stop stealing.
Uthi uPaul uma ufisa ukunqoba ukuvilapha. Ayikho enye indlela uthi uPaul sukuma usebenze.
Now you say, yeah, but there's no work. There's so much unemployment. No. You've got a garden at home. How often has Reverend Stegan spoken to us and says, you plant something, do something. You know what? You can help your whole family. You can feed your own family. That's a start.
Mhlawumbe ungayithethelela umuntu omusha uthi hhayi amathuba omsebenzi awekho. Kodwa kikhona ingadi egcekeni lakini. Kaningi ubaba umfundisi esicobelele ukuthi tshala into ethize uzokwazi ukondla umndeni wakho.
Teach your children why they're still young. Physical work, hard work is good. Not to sit behind a computer and think that is work. It's just food for your brain.
Fundisa abantwana bakho bese bancane ukusebenza kanzima ngoba kubalekile. Hayi ukuhlala nje ubuka icomputer lokho kungumsebenzi nje owondla ingqondo.
Some have to do it. I'm lucky that I don't have to do it and I'm so thankful that I don't have to do it.
Abanye ke kumele ukuthi bakwenze ukuhlala ngale kwecomputer. Kodwa ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi mina angikwenzi lokho.
But friends, you know there's always time. You can sit there, do your work. But what do you do in your spare time? What do you do back at home? You sit again in front of the computer and you've got a garden, you've got something to do outside.
Sikhona isikhathi sokuthi usebenze, uhlale phambi kwecomputer, kodwa leso sikhathi onaso esiyisipele ngabe wenzani ngaso. Ngabe uqhubeka futhi uhlale phambi kwecomputer, ibikhona ingadi ekhaya.
Next point.
Iphuzu elilandelayo.
Clothing.
Indlela yokugqoka.
Clothing. It's a kill and a problem for many, many people.
Indlela yokugqoka iyinkinga kubantu abaningi.
I thank God that was never my issue.
Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akuyona inkinga engangibhekene nayo.
I often have to be told, listen, don't dress like that, do it like this. And then I have to listen.
Kaningi ngangitshela ukuthi ungagqoki ngale ndlela, gqoka ngale ndlela, bese ngiyalalela.
So simpler the better.
Uma nje ukwenza kube lula kuvele kulunge.
But the Bible teaches us that if we become friends of this world, the clothing of this world, as a fashion describes it and prescribes it to us, we have become his own enemy.
Kodwa iBhayibheli lasicobelela ukuthi uma sizoba abahlobo bezwe, sizogcina nathi sesilandela ke ezengqephu njengalizwe.
You look at TV. You look at magazines.
Ngoba ke ubuka umabona kude uphinde futhi ubuke nasemabhukwini.
And you copy what others are doing because it's appealing to you. Because of your own sinful nature, it draws you to those things. It's because of your own evil heart.
Bese kukopisha lokho okubonayo bese kuyakheha kukudonse ngoba nginhliziyo yakho vele ibambelele kulokho.
In the Old Testament, God made a distinction, a complete clear distinction between what man has got to wear and what a woman has got to wear. And you find that in Deuteronomy 22.
UNkulunkulu wakwenza kwacaca eTestamenteni elidala indlela owesilisa kumele agqoke ngayo nowesifazane kumele agqoke ngayo.
And if you then read the Bible and you believe it's God's word and these things you read them and you see them, then you must believe. And that's where faith comes in, that what God says is right.
Lokho kutholakala encwadini kaDeuteronomy isahluko samashumi amabili nambili ulikholwe izwi likaNkulunkulu ukuthi lingeli kaNkulunkulu futhi ilona elizokusiza ukuthi ukwazi ukuphila impilo yokholo.
1 Peter 3. I'm sorry, but I want to go away today that you know, do some homework, read God's word. That should be the thing that will touch you on your knees.
Masivule encwadini yokuqala kaPeter isahluko sesithathu ngiyaxolisa ngalokhu kodwa umele ukulifunda izwi likaNkulunkulu kube yiyona nto ozondla ngayo.
Verse 3, let not yours be the external adoring with interweaving and knotting of the hair, the wearing of jewelry or changes of clothes.
Incwadi yokuqala kaPeter isahluko sesithathu indima yesithathu. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okokwaluka izinwele nokokufaka igolide noma okokugqoka izingubo.
Reverend Stegan said on his first sermon, there is nothing as evil as a woman that is filled with the devil.
Ubaba umfundisi enkonzweni yakhe ayishumayela okokuqala kulezi inkonzo zabasha wathi akukho okubi njengowesifazane ogcwele
nothing. As beautiful, and listen to what Peter says. Nothing as beautiful, but let it be the inward adoring and beauty of the hidden person of the heart with the incorruptible and unfading charm of a gentle and peaceful spirit, which is not anxious or wrought up, but is very precious in the sight of God. Not the outside, your inside will reflect.
Awuzwe nje ukuthi uPeter umchaza kanjani umuntu othandekayo nomuhle endimeni yesine. Kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo, ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula, okuyigugu phambi kukaNkulunkulu.
You understand? And so we could go from one thing to the other. There's always an answer. There's always an answer to what God expects you to do. Practice it. That's the problem with us humans. We like to talk. We talk and we talk, but where are those that practice it?
Ngiyakholwa ukuthi uyaqonda. Kuningi esingakucubungula sidlule kukho, kodwa kubalekile ukuthi lokho okuzwayo ukwenze, ngoba kaningi thina abantu siyathanda ukukhuluma, kodwa izenzo azikho.
When the devil tempted Christ,
lapho uSathane elinga uKristu,
the Lord used his word as the answer.
Inkosi yasebenzisa izwi layo njengempendulo.
And if we can do the same, when these things come, no wonder. Paul says to the Corinthians, you know what? You'll grow stronger. You'll have more power because of what you go through.
Uma nathi singase senze kanjalo, uzathi uPauli uyothola amandla, uyothola uqiniswa ngalokho odlula kukho.
The next point, humility.
Iphuze elilandelayo ukuyithoba.
This is one of the most difficult fights a person often has in his life.
Lokhu ke kuyimpi kaningi abantu ababhekana nayo.
A person must humble himself.
Kube yimpi enzima ukuyilwa lapho.
He must go low.
Umuntu kumele ayithobe.
But remember,
kodwa ke khumbula,
the devil was thrown out of heaven because of pride.
Kumbula ukuthi uSathane waqoshwe ezulwini ngenxa yokuyiphakamisa.
James says, But he gives us more and more grace.
UJakobe usinika umusa, umusa owanele.
Power of the Holy Spirit to meet the evil tendencies and all others fully.
Amandla kaMoya Ngcwele azosiza ukuba sinqobe bonke ububi ngokupheleleyo.
That's why he says God sets himself against the proud and haughty.
Yingakhethi uNkulunkulu uyamelana nabazidlayo nabaphakeme.
But gives grace continually to the lowly, those who are humble enough to receive it.
Kodwa ke unikeza umusa kulabo abayithobayo nalabo futhi abathotshisiweyo.
And then God says, be subject to God. You hear that? Be subject. Bow yourself. Then, when you are humble, when you are like David, you saw how he prayed with God, how he pleaded with God. He was on his knees.
Besufana no Davide, uyakhumbula ukuthi wayithoba kanjani uDavide, wakhuleka phambi kwaNkulunkulu waguqa ngamadolo.
God must give the command. God must help me in this situation.
And you know,
if you've got that heart, a heart of humility, then the Bible says, resist the devil, stand firm against him, and he will flee from you.
Umelo kuba naleyo nhliziyo enjalo. Lithi iBhayibheli melana noSathane, mbalekele.
If you are prepared to humble yourself.
Uzokubalekela naye.
You hear that?
Uma uzoyithola.
You hear? We all want to be something in life. We don't want to be the least. We don't want to be the lowest.
Kaningi empilweni sifisa ukuba abantu abadumile, asifisa ukuba abantu nje abangaziyo.
But the Lord says, and no wonder, you know what, when I read this, I said to myself, yeah, no wonder. That's when you are low, when you are nothing, when you are a little boy, God says, resist the devil and he will flee in God's strength.
Ngengacabanga ukuthi kaningi lapho uphansi uyinto engeyilutho. NjengoDavide nje wayemncane, bese uthi uNkulunkulu ke mbalekele uSathane, ungayihlanganisi naye, uyosuka kuwe.
You know, there's so much more that I could say. But I think what we've heard should give us time to think and contemplate of what God wants of us.
Kuningi bengise ngakusho, kodwa ngicabanga ukuthi kulokho esesikuzwile, singahlala phansi sizindle ngakho, sazi ukuthi uNkulunkulu ikupha sifisa sibe
kuwe. God promises us, the Lord promises us.
uNkulunkulu uyasithembisa.
But God is faithful, he says.
uNkulunkulu uthembekile.
He's faithful to his word and to his compassionate nature.
Uthembekile ezwini lakhe, uthembekile ekubeni ke
nothando. And he can be trusted. Think of it. You can trust him in that situation.
Uthembekile futhi ungamthemba kuleso simo kuso.
He says you won't be tempted and tried above what you are able to bear and carry.
Uthi ngeke uze ulingwe ngokungaphezulu kwamandla, ulinge ngaphezulu kwalokho ongakwazi ukukumela.
You know, it's a promise God gives us.
Lokhu kuyisithembiso uNkulunkulu asinikeza sona.
He says, I will be. Oh, you trust me. Come to me. Come to me immediately. And you'll be able to do it. You'll be able to carry that thing.
Uthi ma ungithemba, uze kimi ngokuphuthuma, mina ngiyokusiza, ngiyokulekelela.
And the Lord says to his disciples in Luke, he says, temptation is sure to come.
Encwadini kaLuka, uthi uJesu kubafundi bakhe, nakanjani iyilingo zizofika.
They're sure to come.
Nakanjani zisendleleni. Ayizili ukuzosilekela
phansi. Not to make us to sin.
Hayi ukuthi zizokwenza ukuthi sone.
But to make us stronger by his grace.
Zizosiqinisa ngomusa
wakhe. More determined to follow him.
Sibe ngabaqondile
kumlandeli. Where are the young people today?
Bapha abantu abasha.
That are able to say, that is what I want.
Abantu abasha basho ukuthi
lokho. That is my cry.
Engikufunayo, engikuzamayo.
Stand with me. Stand by me.
Nkosi ima nami, Nkosi ima ngakimi.
And if you can trust him.
Uma ungakwazi ukumthemba.
He's true to his word.
Uthembekile ezwini lakhe.
But remember, it's when we hide sin. It's when we play around with sin.
Kodi lapho sibhizi simatasa sifihli sono sidlala ngasi so.
In German we've got a wonderful saying.
Ezweni ke laseJalimane sinesisho esikhona.
Yeah, ulimi laseJalimane kuthiwa nicht mit der Sünde liebäugeln. To flirt with sin with your eyes, you see? Liebäugeln. Not even just flirt. It's a desire. There's an inclination, a love towards a thing.
Sithi ke lesisho uma udlala nesono uze usilangazelele kuze kube ngazuthi ke kunoma yibutho okuhlanganisa naso.
You know, today you must know, when you do that sin, it's because you love it. It's not because you cry to the Lord to save you from it. It's because you want it. That's the evil nature in you that wants it. But the Lord Jesus came to save us totally from it.
Kodwa ke kumele uqonde ukuthi uma uyimbandakanya naleso sono ingoba uyasithanda. Awukhuleki ukuthi uNkulunkulu akusize kodwa uyasithanda ingakho umatasa naso leso sono.
To end with,
sengiphetha.
I often would go to my counselor. Maybe because I was sensitive. And I'm sensitive by God's grace.
Kaningi ngangiya kumlungisisi wami mhlawumbe ke ingoba ngumuntu ke ozwelayo.
And I would say, you know, this thing is troubling me. It's making me lose all hope.
Ngifike ngisho ukuthi lento iyangixaka, ingithwalisa ubunzima, ingenza ngilahlekelwe yilo lonke ithemba.
You know the answer I would get.
Yazi impendulo engiyitholayo.
Let a dead snake frighten you.
Impendulo ithi ungavumeli ukuthuswa inyoka
efile. There is that side also.
Likhona nalelo hlangothi.
Where people always just see the end, it's impossible, it can't be done.
Lapha abantu befika kwangqingetshe bethi ngeke kwenzeke akulungi.
But we've heard today that these things will come. But blessed is our Lord Jesus Christ who died for us to save us and to give us victory over those things in our lives.
Kodwa ke zwile namhlanje ukuthi ke ubusisi uNkulunkulu ofikayo kithi asilekelele asize ukuba siqhubeke size sibe ngabanqobi.
Take your Bible.
Thatha iBhayibheli lakho.
Look at anger.
Ubhekisise kabanzi indaba yolaka.
Look at jealousy.
Ubheke indaba yomhawu.
Whatever it may be in your life.
Noma ngabe kuthiwa yini etholakala empilweni yakho.
Take God's word.
Thatha izwi likaNkulunkulu.
Look what he says about it. You know what? It'll keep you busy. Maybe it'll get you onto something.
Bese uyalihlola.
You never thought possible.
Sorry. Bese uyalihlola izwi likaNkulunkulu, mhlawumbe lizokulekelela kuloko.
But we also need his children who are able to guide and help us by his grace.
Kodwa ke siyabadinga nabantwana bakhe abangakwazi ukusiza basilekelele.
One man of God said, I've got my counselor, but I can't do without him.
Indoda kaNkulunkulu yathi nginayo umlungisisi futhi angikwazi
ukuhlala
ngaphandle
kwakhe. And he was a leader of the Reformation.
Waye umholi.
And he knew, I need even that man in my life to help me.
Waye umholi weReformation washo ukuthi ke ngiyamdinga umlungisisi wami kuloku kuphila.
Let us pray.
Asithandazeni.
Lord, we thank you for your word.
Nkosi siyakubonga ngezwi lakho.
Make it alive in our hearts.
Siyacela ukuthi ulenze liphile enhlizweni zethu.
May it bring forth change.
Siyacela ukuthi lilethe ushintsho.
A desire.
Lilethe ukulangazelela. Ukufisa.
To follow you.
Ukukulandela.
There are many young people that are listening today, Lord. The devil has told them many lies.
That
how impossible it is to live for you in this dark age. But your word is the same. The power of your word is the same. The death on the cross is the same. May we trust you. That you can do the impossible for us.
Ukuthi ungakwazi ukusenzela lokho
okungenzeki.
Usindise ngokungaphezu kokuqonda
kwethu.
Ongaphezu kwalokho.
That you can use those young people wherever they are.
that
they become a tool in your hands.
Babe isikhali esandleni sakho.
And they pursue obedience.
Bese bephikelela ukulalela.
And do what you expect them to do.
Benze lokho balindele ukuthi bakwenze.
Be with us late into this afternoon, Lord.
Siyacela ukuthi ube nathi kule ntambama Nkosi.
Keep us by your grace.
Siyacela usigcine ngomusa wakho.
Amen.
Amen.